Yabaleka. Umbambe. Yabaleka. Uyabaleka. Yabaleka.
Ezungwenzaba phansi kwamafo ngifuna yena yabaleka ezungwenzaba phansi kwamafo ngifuna yena.